jacayl keenu sagal iyo daruuriyo saaxiibeenna weeyo weeyo sabsamay jacayl keenu sagal iyo daruuriyo saaxiibeenna weeyo weeyo dadki adunka ay masihawaye siradki adunka sinana wadagliyo sada shuwa khair sada shuwa khair sada shuwa khair sada shuwa khair sada shuwa Saadi la jooga ba wana habad suranto nafto ab sidata sabta dhexe habeeniyo subax hor salaadiyo sabta dhexe habeeniyo subax hor salaadiyo saqad la jooga ba wana habad suranto nafto ab sidata wana habad suranto nafta nafta aa waada